drop me, you miss me. I'm guided, I'm lifted, I'm high grade, expensive. No, you can't fuck with me. No, not me. Not likely. Not sorry. Now you shema. Me, I'm a 10 out of 10. Now Rudy 10 out of 10. Over and over again. Nani kishema. Anything under the moon. I swear kuna kitu stadu. To show you ni nani mtu. Nilikuwa nina dream, nita sing one day. Nijaze study na wase, sasa venye nili dream. Nina live party, nina live party. Naka life ni movie, ha. Yes, who's starring? Yes, nani starring? Apa ni marriage? Niku beast on this beat. Niku beast on this beat. Navyo shema, mi ama tena tatena. Narudi tena na tena. Over and over. Show you ni nani mtu. Nilikuwa niki wish nita hit one day. So I hit party. Sai gigs meka. Sai stress ni kuplan. Yode isha kam. Real life kama movie, ha. Yes, who's starring? Yes, nani starring? Flavor I'm choosy. Ongeza ujuzi. Stuck you puzi. Wanavyo ni tarajia. Wanavyo ni angalia. Wanavyo ni kubalia. Wanavyo ti nina wapa fiva. African fiva. Navyo sema. Mi ama tena tatena. Narudi tena na tena. Over and over again. Nani kisema. Anything under the moon. I swear kuna kitu stadu. To show you ni nani mtu. Navyo sema. Mi ama tena tatena. Narudi tena na tena. Over and over again. Nani kisema. Anything under the moon. I swear kuna kitu stadu. To show you ni nani mtu.